tumazuko igativu wako Honorable Captain Francis Babu. Sir, good morning. Hello, Captain.
What is it?
Good morning, sir. Who is the quarter is that?
Mwasuze mkiano, burundi sebo, mkulika ukuronda, mjamuaisi, yabadeo, vyo gerwa nipo kukoko, alavikati, ya kendira.
Yes, sir.
Mwebari.
Yes, sir.
Mwebari mwena, ate, awafunye vizi utu wasabira. Kalo wabana wakuti, awari mwakomera kati wasabira na wabiene mkoti. Koti yewe sarawo, wababa wakwati demazima wabaneta.
Yes, sir.
Hivyo na. Katu wa sabiri huli mtu wali Esho
Kakati wow. Kapitani yetu isu kianzo kuchizula ukulonda kuno dala ukuwabade wulu na kuwe dala wakulendeze bafe
na wakavumenti zewe tu wakati meya
yes
wakati walonda meya ni wakansala
niwe tu analyze nze mu Uganda wuna ebugu muteriaba demu linji nga bwe lyabadde bwe lyali mu kalulu ka president ate era n'abaka ba parliament abantu bebuuza kiki ekigaana bannayuganda okujjumbira okulonda kuno ate nga kukulu abakulembeze ba nsonga nnyo bano njagadde okulira endowooza yo
mukawani sebo niyanze ekisookera ddala njagala okwebaza mwenna abagoberera ebintu bino ne radio zezimu ekigobeika mbadde njagala nyo olwisi ekibuuzo kirungi nnyo okusookera ddala tusooke tubuuza ekibuuzo bannayuganda okulonda kuno eno enkola bagimatira oba nedda abannayuganda abamu bakikola nga balinganga abagaana olwokuba te ensonga zaabwe eti kigabadde abamu tebazikkiriza bannaffe abali mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo ebintu ebyogera nga basaba akalulu biyamba okulonda kuno babituza mabega kubanga beekwasa ebintu bingi n'osanga ababadde b'ekibyondo zabadde munaana bwa pulezidenti ng'olabako bibiina bibiri byokka byebyolekanga bitadde mu luku naye ng'ekibiina ekimu mu kifo ky'okusaba akalulu balinganga abasosonkereza bakozesa ebendera ya Uganda boogera ebigambo ebitali bya bulijjo bavuma tugenda kukola bwe tuti tebakkiriza kugoberera amateeka ebintu ng'ebyo byonna byonna tubali tubiraba
nalabako naamu nga beesunga nti afuta 15 bajja kutwala ekizimbe kinoga ebintu ebirina okukolebwa
ekizimbe ekiriwa
babadde bakubaku bufaananyi ku social media kino kyonkitwala after 10 okulonda kino bateekateeka wembeera teekera abantu ku bunkeke
babadde bateekamu okukangakanga
okaggyeeyo bulungi
ekigambo kiba kira kukanga naye ate ng'omuntu gwe bakanga naye yavaayo n'agamba kufaana kuwona
tebujja
kikola ntaati ebintu ng'ebyo olusi ebituyambye yakakyaliwoka webuuza nti eyo yendowooza yaffe mu by'okulonda okulonda kufuna n'owulirayo omuntu agambye sirina kyenfunye nfunyemu ki n'oliko obuuza nti okulonda kwa kufuna n'olinze sijja balonda kasookanga mbawagira sirina gye nali nfunye kiki kyowandibadde ofuna ekyo nakyo tulina okukibuuza
kiki
kyowandibadde ofuna mu kulonda kyobulowulya nga nkugamba nti ndowooza waliwo batategeera kulonda kuno kikutegeeza
abantu okuba ebbanga lino nga tebategeera mugaso gwa kulonda kuno obunafu buva ku ki
okusookera ddala buva ku kusomesa ate bw'oddayo mu byafa